It's your favorite boy, Cash Kid on the track. On the track. On the track.
Black Market Records.
Bad Records.
Look at me, baby girl. Umebeba heart is ilia nataka. Una nipa feeling girl. And you know I want ya. The way that you carry your body. Una leta shida mbaka na bandari. The way that you bend on, bend on. Ina nitatiza mbaka na kuja kwenye wo. Baby girl, umeni mada. Basi tuende ni kupe chukikesha. Baby girl, piga kinanda. Punguza sauti wasituskize. Acha ni kupeleke kwa morio. Hapa siko free hini korido. Sioni ya pakeja hini ngolijo. Ita ubu niko horrible. Acha ni kupeleke kwa morio. Hapa siko free hini korido. Sioni ya pakeja hini ngolijo. Ita ubu niko horrible. Koroga, mimi niko nyuma na koroga. Kuroga wezi kuwa the same. The way you wine siyo regular. Kuroga maji iwe champagne. Vilo natingisha ziko. Misi wezi la la la. Kuroga lafu lambe mwiko. Tufike home kisha pa pa pa. Pige apa kat kama wangila. Ukini chenga kaba bangida. Toko mdogo baby tonzita. Tonzita yeah. Nipige apa kat kama wangila. Ukini chenga kaba bangida. Mdogo mdogo baby tonzita. Tonzita yeah. Koroga mimi niko nyuma na koroga.
Niko nyuma na koroga.
Koroga
yeah.
Mimi niko nyuma na koroga.
Niko nyuma na koroga.
Nyuma na koroga
yeah. Koroga
nyuma na koroga.
Nyuma na koroga
yeah.
Koroga
nyuma na koroga.
Bakia ewa go kill me. The way you shake your body no way. So let me talk about it, let me talk about it. Come sip on me, I'm so lit. Oh yeah, you make my day brand new. Every time I sing for you. But why, I don't wanna leave you. Koroga, koroga, yeah. Ondo ganyo, koroga. Yo kore, baby, bindosa. Me can't try.
She day na me brand new,
yeah.
You took my baby,
yeah.
Koroga.